bam.
Kwa tinda shile nsuma, ifi pufile nsuma, dali